anava kabakane bebakwe kasebo bakunonya anaga sense nebo bamukiralo era bakunonya katonda yayagala lete Yesu kunsingo munaku muri yasanyuka bo yakifuna muyise mukiralo abasoma Bible enyumirawo weka kutema bali bali awo ngabagezi gezi bano bajja nebirabo bingi oti babi batumye naye ndote gwakomolo nerero bamunonya mubuli mulembe mubamu abagezi gezi abanonya Yesu ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bugali ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina mmotoka ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bigere byabwe kyebudde nzijangamba abagezi ab'omulembe guno buli w'olaba abalokole okyamanga Yesu wali awo
Yesu
abantu bangi balina obujulizi bwe basanze mu Yesu abatalina nnyumba bwe baalokoka bafuna ennyumba abatalina baana Yesu yabawa abaana abatalina tumanyi bwe twalokoka twafuna tumanya twakabiranga eyo mu nsi eyo watali atumanyi Katonda akwesonze era yeebuuza omukyalo oyo ngasabye omwana muwembye omwana bwatyo n'asanyuka lwaliro kokalwafuna omwana ffenna tugende wa Yesu muli mulembe mubamu abagezigezi abanoonya Yesu ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bugali ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bigere byabwe nategwa mpuliriza mmanyi oli mugezi simbula emmotoka oba olina ggali noonya abalokole abantu bangi balina obujulizi bwe basanze mu Yesu abatalina mmotoka bwe baalokoka baafuna emmotoka abalina galwadde bwe baalokoka baawona endwadde nenna basirimu baawonyeza siyinza kubamenya ffenna tugende wa Yesu kino temukyerabira nti nno Yesu yeye mukiralo abasajja abagezi ne bavuga endogoyi paka mu kiralo kati gwali n'emmotoka tofa mu biwembe abasajja baabali mu biwembe balina amagezi Yesu gyali eyo balina obujulizi ffenna tugende wa Yesu kimanyi tolina ndogoyi olina mmotoka mama tolina ndogoyi olina